famoɗo e garkion ɗon kettino habaru sukaɓe mator studio kala goddanta on guettiri mone hokka o habaru o aissa maddedde mone foof mo abdoul
jamni wallata aissa habaruji ɗi e gaddanɗe hettinantoɓe en asawe o
nder habaruji ɗi hande ni min puɗɗe dow gaɗuɓe tewteri wiɓɓe nattuge golle duwan ɓe anna fuu hande toɓe jara boytali mabɓe eɓe jama ɗum gollida kiite ɗe conseil d' état taƴi dow filla mabɓe nder yewtere pindinol meɗen min gadda e filla gaɗol uniforme toon e nder huɓɓere agadas hono wakkati humen kadiranayi on fijoji min ko coñinol ɓalle
aissa suufiyankoɓe na bi'en julɓe tidiyanyankoɓe ni alal bittiɗo en den ni jamma waala weeta altina to en den ni ɓe kawri cota nder région doso gam waɗude mawlude mawlude o ɗuni fa hande miccintinen himɓe ko batu ñalowma dimeki annabi sallallahu alayhi wa sallam
non nonnon bannira hawrina de ni hokki sukaɓe ummator gaɗoɓe golleji pamari gaɗa lumako mumɓen min kettino nder mabɓe hasimu abdoulrazak cotto taybiyaji komo haalani banni men faridde bourayma
tasna dumi dum wono gonirsi
taybiyaji si hen fuu no wonani min inoo taybiyol ngol buuɗi ujunaji sappo joyi jeegom nayi ujunaji tati keme tati warde buuɗi hamre e capanɗe joyi min e ndu tenga taɗi fa hande e mawludu on woɓɓe no tenga taybiyaji laso gere no wawi tengude ko watta sappo ma sappo e joyi wakkati nde ana mawludu waroɓe berka min mbita anaɓe na ɓe jaha seɓe kantinoye berka mabɓe ɓe gara ɓe jaaɓa taybiyaji mabɓe ɓe dilla
bannirawo accude sukaɓe rewɓe janggude fa hanta jande mumɓe emma kaden ko watta rewɓe keccora kaw woni semme haala batu jooɗo kaale gaɗangu nder gueƴƴire de enda agd fedde sukaɓe ummatore kan siri sigila o enda
non jatti waɗi aissa ummatore worɓe e rewɓe kanduni fa handen warɓe to batu jooɗo kaale go enda ni peccidi habaruji cakam kettino ko moussa mamman wadde firtaɗe ngal fulfulde
sukaɓe rewɓe jooɗo jangga l'école fa hande ndu hokkude rewɓe du konɗan keɓa ko hoore muɗum en ɗum wonno koro battu gaɗaɗo o endan mouhamed alkasum hoorejo hawrinde nani ko
haaɗe
sigilade o battu baddal ko fedde agd tuugi dow mum woni sukaɓe rewɓe gatte l'école rewɓe keƴƴora ko e mum gansitade rewɓe gara to o battu kamɓe ummatore feccitidde ande mabɓe komin keɓata gollididde e mum
janguingol suka debbo nandana hono janguingol leydi funi hokkude debbo heɓa hunde dukonda nde wodi sembe sanne ɗum wonno ko warɓe foti e batu o haali
ene fi kantele
suka debbo nde heɓi ekkintinoje to wallira jama aare fuu worɓe laabi keɓol ekkintinoje no koyani ɗum en ɓurde rewɓe filla ko waɗa rewɓe keccora hunde ko woɗi non fudu sukaɓe ummatore rewɓe nde ni ɓe keɓi lawol ko watta ɓe keccora to no woɗi debbo du nde heɓi wuro fuu heɓata
ele impliqué
e dow jodda gaɗagal ngal dow fii no watta ko sukaɓe rewɓe heddo e jande l'école kañu rewɓe keɓa hunde koye muɗum en rewɓe worɓe ɓe agades gaɗi yewtereji sanne dow majjum ɓe kaali kulantawi ko laati caɗale ko sukaɓe ummatore gonno jiiya e nder majjum
aissa alarba o enden ɗuni fa hande mbi'en ko waɗunoɓe tewteru natol golle duwa ñaku hitande duuɓi ujunaɗ ɗiɗi e sappo e jeenati tewteru wartirano ɓolunduni yimɓeɓe enden ɗuni fa hande gaɗi batti jooɗa metta ɓerɗe mumen yeeso dambule ministére kawjiɗo kawrol jawdi leydi
nonnon bannirawo eɓe jamma ministére kawjiɗo filla o enda wattanaɓe jungo dow ɗereji ɗi enda gam ɓe jaaɓe gaɗano e ekkintinoje golle soojeraku min kettino goto gaɗuɗo tewteru nder mabɓe komo haalani bannimen ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ana ko darta filla komin jiɗi nomin jirri woni ɗum waɗe ley pamrat se ministre on jaɓayi wadde ɗum caka lebbi joyi keƴaɗi ɗin laawol kiite hokkimin sattinde dow majjum miɗen mbawi fay tokkitaɗo ɓe to suudu sariya nde ɓe calake noon min tokkititto e sattinde fa to min jiiti hakkeji am
aissa en gartu jonka e dow fina tawa gam waɗude filla jimi hip hop na bi en yoyo to ende nduni fa hande ccfn jean rouge to ende ni nder huɓere ñama fedde waɗunoɓe hip hop e fedde indirane magique ar gaɗi hiroji mumen gam hollude silma mumen goɗon moɓe gaɗi indiraɗo liliwol silma duni fa hande hollude tariki hip hop ɗo enden nder leydi niger
nonnon bannira hantode fijoji mabɓe ni waɗuɓe hip hop hiɓɓe imo waɗoɓe hip hop hanne ka en pay hirude min kettino ko sigiliɗo hiro go frédéric pécho komo haalani bannimen rabimay kan ko ɗum firti ɗengal fulfulde
liliwol est un film
liliwol no silma non kollo tariki do hip hop niger mana silma on do woni illujom min keɓa famude ɗume min gaɗi ko woɗi e ko woɗani ko watta tawe jimi hip hop jeeyi nder leyɗe yaasi emin ɗandu ɗum jacciɗo enda le niger famin keɓa iri awadi en e waɗoɓe jimi yehoɓe do inɗe amin nder leyɗe yaasi
Aisa mi kintina himbe duni fa handen ko botu joda kale studio kala ngutus ala fada ni handen wado tana du hip hop o endan. Aisa yotor pinul meden handen ni wadando uniform dewle e lamruji ko wadete to endan ni der hubere aga desde endan.
Nonnon bannirawo gadol uniform o endan no suuli himbe sanne. Bani ko hitan du ujina didi sappo e jetati lamido air o enda hadi gadol uniform o enda.
Gonga Aisa den dari duni handen gadol uniform o endan ni no wodi sadol maji di wadana ummatore de endan kettino ko Musa mamma waddi firtaade ngal fulfulde.
Wakati dewgal won na lamru sukabe rewbe godon ayyan no wada kaddul ko witi uniform dun nayna joy. Ebe ngatta ko watta ujunaji sappo e wadugol uniform on enda yerno Ramatu Haruna oyi e gado uniform on haliri
on faisait l'uniforme
min imi soda uniform de dewgal no wad ena lawru der lewru uniform on cede mudun no wada ujunaji jetati e ko deki imi wada dun der lewru nay na joy tilsinde gadol uniform o endan no watta sukabe rewbe tokkude worbe na wujjude
a volé même pour faire l'uniforme
Aishatu Amzare sukana jangowo o wi uniform o wana tila e wadedu
personnellement
min mi wala der sukabe rewbe gadobe uniform de dewgal no wodina lawru seni matto kaddule de godumi gam mi wata em sodi uniform on fo
pipa acheter tous les uniformes
chagal ko bibbe wuro wadi wulali mudo en yaade to horebe finataabe agadez be enda be kojino lawul mars dubinaade de sappo jetati hadude uniform on wade yorno almu'min umaru latir hadde sultan ayir o haliri
après les Chagal wulano bibbe wuro lamibe wuro agadeze ben ko yi labi e kadol gadol uniform le wakati batuji dewgal na lamru en der commune mo agadeze ngol lawol du no don gollire hemu amma dum fu hada wobbe no tokkiti wadde
tini a fer l'uniforme
sarab ska be rewbe be agadeze e be gado jatt noddangal kaden yaade e horebe finataabe agadeze be enda gabbatte be gartira hala hadugol uniforme on endan dun jamno yaadto himbe fu
Harkodar ta fijo choninol balli nyalawma tatab wadama ko teful kup la liga dar gettire de enda
non jatti wadi Aisa biyandu ni himbe der group A o enda ni PSG kan woni yeso didi jeddi group B kan du dar mun Liverpool kan ardi didi jenay der group C du faande den dari Ajax kan ardi didi mun jenay
der group A Bayern Munich kan woni yeso ima didi jenay
Aisa der group F du faande den dari Manchester kan ardi didi jeegon group G kan du faande den dari der mun RB Salzburg kan du ardi didi jeddi der group H du faande den dari Juventus kan woni yeso didi jenay
do men kan teno habaruji amak ska ma tarometti kitnaaki on kettini men ngi di hettinago habruji on do la rtl tati imma jonjo bata budi bago to sey jangudi on kiyari